Tavern Rock Music.
Canto.
Ah, to open. Ah, to open your eyes, you the lady. You cross your heart, you make me fainting. Ah, na ino mukwana mochi na zikiza. Ba menyom tima ishone zikiriza. Zivirisa ma so love you some tima. Baby love you some tima. Kwa badi nyo tandi so kunega iliza. Like the moon, that the man yinge chizikiza. Enjia ya chokola, baby. Chosa mbio kola. Nimu mazi ya ngamba, nti wasala. Nchima njini ya kunyiza. Sonyi wa mutima njina mwakabuza. Na irachi. Love is strong, you break my heart. You feed on me like a honey cat. I'm trying to tie my heart with a knot. Njangala tatangukako na yotani sobwe fulanga mayengo. Oh yeah. Mujilo tampuli adobo zilio. Nganza kurani la gadi mchifu wacho. Na irachi. Rachi wakiriza. Okwa gala rachi wazikiriza. Rachi wakiriza. Katonta demu manye chizikiza. Katonta de mumma nyinge chizikiza. Lasti kivoko zeno lasti chansi. Mumfuka mizanyo kumavivi wansi. Nasiga mukwano mkungu de uchai.
Nasoli koze nyiji wa kucha matari.
Don't tell them money, it is a kiss. Damn, the end. Galaxy boy.